nze kati nafunye njogera njogera kimune ekyo kijja kugwa
kijja kugwa
tewali kitandika ne kitakoma bine birekana birekanira ki gane golia siyafa jinja nafunye njogera njogera kimune ekyo kijja kugwa
kijja kugwa
wali kitandika ne kitakoma bine birekana birekanira ki gane golia siyafa jinja bireke birekane bireke bitumbire bireke bibubuke necho kijja kugwa maze banga kunsi ndabye ebintu ebinene ndabye ebyeralikiriza ebityemula emitima waliwo ekintu ekijja neweebuuza kye kinonye naye nnina enjogere wange ndina ekyo kijja kugwa Goliyasi wantiisa nnyo naye ate wanswaza nnyo weewaana otya bw'otyo n'ofa ejjinja Mani, waggulu wa buli kintu waliyo Katonda.
Mani,
kati mani, era mani,
mani,
waggulu wa buli kintu wali asinga. Erinnya lye
oyo
ye Yesu, yane
ye Yesu,
Yesu. Abali na kusasula necho kijja kugwa omuntu wafane ba muzika kiba kiwedde asigaza kuzukira
necho kijja kugwa
nebuduke emisinde kiba kiwedde osigaza kusiba Obwavu bwe bukulume nnyo Beera n'essuubi osigaza kugaggawala Obwavu bwatuluma Embeera yatukabya naye twatereera Olaba naffe twatereera Danieli mu bunnya bw'empologoma Zaali nkambwe nnyo olaba n'ekyo kyaggwa Penina yajerega kana Yamukabya maziga na ye yasirika Oli yazana
www.mp3ugandanmusic.com